yimbel gombe damal mayo go ka suude metti mudum feew feewde e ko tuundi yuppete don ko ibrahim e mohammed sisogo woni ardi be fedde ne galleji di juini fa hayba damal mayo go iwde ko yimbe be warta so yuppa tuundi do ko
comité mum
me wala tal gur ko noddirte recipice ko hollitida wimede jogi newalle gami jogi newalle sabe hadde jamaren warra yippa nyamarre le mayongo sabe sume habe dun ananato sabe me haba nyabbladi
be bana chamana se mo gomam
fedde ju inan do fa wata tundi iwde nokko o ka holliti wiwde o do kabaru sabe ko commune o wala nokku futu tundi wa yippede mudum ana heba dubi jom has jara yo goto ngal do gubal jom wuturoji botto be tundi iwde kalabankoro kede ko wi
anama barka min andi jati yimbe ko heewi ana wara yippa nyamade de jammayon melle ittorraji ana fota duubi handen de den kalabankuru nokku fu wala ga to nyamade yippete sabe nokku fota yippete hollaka amento lam on hono me wadda
ko dora ko me durude
suudu meri kalabankuru ka tabintini halaji mako di jati o wi commune o wala fu nokku to tuni wa yuppede mudum tafon le wi horejo ardido laabal le nokku o don kanko sumaila silla ana tiidi sanne fa commune kalabankuru o laaba tawede majjum fu o do chubaru nokku o ka holti wiide wam tabereji gondori itere yalla o do tiddalla na hebene jogolal o monarda jeyye don gube juina don de yalla na heba uttude tundi iwde nokku o tiddina sariyaji kultaadi
le commune fu nokku anan tawede ton to nyamata yippete nokku arandrejo to nyamata am yippete non du yonatorde dene gona ton ko yimbe yatona aran yippe nyamarde mu en hannen du mede wonde fide dabereji yalla du ana accha
le hakkune sariyaji ittaadi ana jukugol nam holitiri wiide kanko sumaila silla
le tummode ko noddirte article 17 kan e 18 ko naari bangal hawaluji holliti wi sariya jabnay nyamar yippele jam mayo kan ele bolden yaade neddo fu waddo dun ana haane jukkede didbel mudun so neddo nangama hendu ana war nabede gendarmerie be an wa jukkude jommu yobo ko nyaaji nay yaade o nyaaji debbe
1000 a 10000
andine taw wiide odo kabaru ka ana taykele deede kewde bamako fa yottole kedde leedini le hakkune nokkule to tuundi satti sanne le ngallure bamako ne ana misabugu toro ko bugu jikoroni para le kedde leedi amendi ana tomboktu kawo moti le sahal fayo tole wuddu leedi ni domi kaddata e magazine amem kale hala hawal mufati ya tara landini min jouti om sanne hedaade dum min jiko yontere warore